జ్యోతమణి హల్లాజి మలిపు
తోయస్తి జ్యోతమణి కెడే కబారుజి అమెన్ ఎ ఫుల్ఫుల్దే
fili dama leto boggi jande faandu hala mamadou samassou jom nyali sakrab hidibe beta ko fuddi batu modo jenobo hakunde leydi chin e leda runda afrique to beijing no njotobe hobe yila mabbe yo leydi mali e chin heba fuf era fuf heba ben nafakaaji le gullidal mabbe pelle gonda le kiti al hasan ak mohammed fuf holliti aniyam mabbe jukkongo ben odo handi fayso ben wakkat jun o lam ben labinaka torrabe kay holliti holti wide bo handi ben udede kasufa abadan bangal figul balwa ilmatoire kan maroc 2025 nyande aljumaare nde woni ko mali e mozambique pidata bamako do sibotere ne hewbe bami sugula ben nyakugul joor en yogabe dimon sembe kawol jo amena hande kikiti alal bare 9 septembre 2024 bismillah sakral kawtal jeno balla gulidal hakunde leydi chin e leda runde afrique fuddi ben alal bare hande 9 septembre to beijing leydi chin bangal mudun ho radio transition o colonel asimi guita e president chin xi jinping to tondir haklaji do gede kewde hono kabaru datti yite ngidetede en nange jaagu yigaji leydi e ben jandeji fatia tara wonku hebana kede fasango umar wagalu
konairi bangal ande kese de dum halama ton sanne fa yottino camera ngaji kani wadirede le gallure bomako de kanye le rezo ngaji di fa haybo konairi bangal ndenagu konairi bangal connexion bamde bomako fanjotto a jema diboli goggi kirul hakkuno mali kanye murtani fa yotto kirul hakkuno mali kanye e senegal dum du halama dum halama tagal mudum dubbe jewto le beme ande de yalla hono golleji mali di fu hani haybirede tawene do fi goto wawa nadde li hen le projet ngaji kala ton di du darnudo nokku mawdo kokko kuran ngaji ko yata temdre e joyi megawatt dum watte nokku no dirtedo safo faande li imadraji kurangaji didu ko yata megawatt ngaji temdre kany itele barasi kenye idum li lamu kulikoro dido kurangaji jottoyta fa kenye ba li lamu kai ko nayri bangal ande kesede no han nawtrede yalla demalan yirwale leedi malindidu memama ton faande li odo botu ko nayri bangal jam e dejere du halama ton no waydi denago han habirede chine afrique ndokkindire juude
ngolo jara yo dunke politika ko holti wede fen guldal hakuno leede mali e chin na wajati nafude leedi mali ndi so ni ben ardi bambe darke idarde mabbe holti ko be anni ben ko be ngidi jati bangal mudu won ko beno hanni fatia tarke na fasango alcisi
la fiabilité de partenaire de
kolol bangal golidal hakune leede iddeka ana bili edo ko be kawri do mudum bangal golle o ilano do fuddatani leede fu wam nafakaaji di jogi dibi baayi feccididde leede amendi ko hasinjine mudum nyalama hande oni denaguno leede shin yigaaji gondi choro leede amendi hasinjine mudum leede mali ana hasinjine kanyum yirwere bangal kebe maadi muinde laawi jang gude famude kulantereji kesi leedi shin kany ana hasindini e ko hebete choro leedi amendi haya kaltidal hakuna deedo leede didi tan way latal sababu e jodi mabbe andude hodo woni ko goto goto mabbe fu hasindini mudum e le golidal mabbe ngal
grand show dans cette coopération
sakamoto haklay mo rukawara bangambe ma facebook x dum twitter kido bangal kiti al hasan ak mohammed mbiyan hande heri kito jukitike holtan wiide den ben pelle gonde fu holti anyama be jukngoji di o hande derno le do ben jukngoji jeena do holta joy woni ko di ben sursare o bami denno ele ko warta woni ko mbeddo famu do kabaru kanko ben do police kido gonno do tumutu e hiwattu hitande 2012 kanko maitre seru dumja woni awuka torrabe be keddon ko halido fustan usman nyalbuli
biro procureur holiti wide fandi fu dubi nogay didi woni ko al hasan hani uddede e hakkilo makko juge o waran holita don menen hejabe toñabe hakkilo amen ko hani uddede kasso kaddi ngurnda makko fu woni ko min kolide handen sabe torraji di wadi di kanon jingonobe be kolti wide ko hani yafinenede seeda sini fama do kabaruji goddi wiedu al hasan darta yafa muya jamare nde tawedu o daranoto yalla diwrat an wada hakkunde bibbe leydi ndi
kafna be kabaru meri bamako ben bammi anne nyande noga jena utuwide hankasin men cortez duni kutngoji le meri ngaji di yawtata mublaji jegom kala ben jiddudi do sereji di dun ja ben jukete bangal kaso e kay dun yobgol almusadaji danno yimbele bamako wonko haldo mudu ke fasan ko banen kanko fartuna ko jo e amadou sadio kamare do fasan go alcisi
le dimanche ala mako sereji
bala trawole kany woni lamido le nyaloma hande o suru meri mawdo bamako do le wi mako kurtungo hana fi ko hada yimbe heddibe ko woni hakkeji mu en waltin hakkile wiide dabiriji waram fi heede yalla ngol do sariyawol an heba tiddinede
nous disposons de notre police
men joge police amen hertabe lolirbe dibop mbara chapon en jogumo yottari chapon en jeddo kambe halfina hay bugul o do kabar o puddi dum jati hila nyande alande donno tafun kay e pamina jamaa protège hadaka ka ondon wiide alqadra mobilaji di hana yawfude hinema
ngado be jami ngarmido datidi fayotto yimbe yogabe gombe le gallure de kanyum en ka fu ana tawda e odo hakille e benardo homo fudu teddina dum
une décision salvatrice
o dabir bamado yo hunne ko mo isanne sab anana to sabe haye ben heba hajileji honande renita hore mu en do hunne ko weli amen fa wala sedan men jingin dum jati ga cagal modu dum feddugo dum mutoydi en hani bamde tongande dun hani bamrede sobe serade mu dum batte
gruger sodu meri mawdo bamako do holiti du wilele nyalade ngarode dabireji waram fiede fewde dorbotobe mutoji kado be jami garmi yimbe no newiri ni gallurende
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
ben nyande aljumaare jeegom septembre ko ben leedi leede mali e kanye e mozambique mo mundirta bangal imnotar kan maroc 2025 ka nono zore hobe en jaba ki fe nota ki nodango ben kanko e kintino latige sababu supporter hobe le mali do pami sugla mudum be bamako do yurusu to minya yuwaru ansongo fatuta ko jo e jaba men wonko ben kedo fasango alsisi
vendredi mali kan a joué bo amarité joué
leedi mali an hani fiide aljumaare ngawonde amarikan ya haydara kany en ka tawata ke hin minen ka mi den jidi be keba kaw piobe amen ballon fa heewi hawrata hen sabi yogabe sella fa keben kaw ele dedo pile didi ka wana ko newi sabi ekintino o be fayino jike mudum domu en fu hawrata hen yimbe heewbe woni koliti be wawa warde wadde dedo pide be yimbe be darde mu en mawni sanni ele equipe amen o bi mi ngada tiide eliminatoire de mi pawa jike amen edo yimbe be mi jogi fa wada dum wiide american haydara kanyum en ka tawata ke hen piide de ala wembini kam minka sabe kambe woni kokkobe hore mu en sanni ele match ngaji de alla wam mi keba kaw
do machina alaka alla gaen
banga yotere meden zoom sur hande mema hala tuboji den ko buri hode joon e mutoji be tawan joggi ko renta hore mabbe ben pati lepa ele tuboji di wabe kay ben dabar ko joggi darade nuku fa ben tuboji di doro yalla be dor famu ke don ko maram maga heben do fustango usman nyali buli
bete djibulde ala wa wiide chom en moto ngaji ana chorn imperméable ngaji woni manaji dentigol leppude yeso moto ngaji mu ben haya kambo ana ruin na ana fudda to bude ada yi e jom en moto ngaji ana daro sera lawol fa borno di sayaji daga mbaylte kadle mu ben yoko du watta do de bornino be jaltida hedi manaji ayen ana ndogga ko bayi fu yalla ana jotto law to jaata watti yoko no be dogginirta ni ana wayi wadde kasara yoko ndaran do sora be himbe ana daro le essentiel ngaji na leledde farde kambu heltude be ndaratobe le pont essentiel ngaji ana palo jomben mobilaji daborade no jidiri aya hedotobe no wirani sini adogi kambu arwaye tawede malmalluje yeso en widon tan ngatto non koy mon hakkilo do lawidi le o watto mo iwondeji mawdi kebete
sakrabo pawe to katena kabal jammen kabal di mbawdo hebde do bemba al ammen ben whatsapp bangal 75 99 76 19 bemba mangal gal dun hebe kany dun facebook so knofudi 37 321 mer non ka fambi fubudi no gay tawali telephone djum do sel yotel meden magazine yotre meden magazine yu kabaru cellal yowi dundu nyawuji den di hebete sabi djomu ana nefana dun yida kulentereji yogaji de nyawuji lolirde allergie helan be dor fam kedan ko alsisi hebani do fostan ko min e mako yo en kirejum
ko chaldi neddo jabata nyanduji yogaji nadu ko nefata so yihi kulleji yogaji wana ela ngadu e chadele bangal chalal mo Boubacar sabe kanye beedi trawole andi sanni bedo yimbele didom jiabe bafula be kanye lamu segu wonno chaldi mu em latirto so yihi churki nadu so won nyanduji di nyami bedo yimbele didom fu holiti wiide sab majum be mbawa wadde saatu ko be jidi le ngurdam mabbe
je ne peux pas durer
mi waawa ɓoyde nder suudu soko curkina toon miɗa wonde nefe mi hantu docteur batte ɗum so mi simmima tan wonata minitaji capantati yeeso am e hooram fof ɓuuta hami nawe lopital batte ɗum ni mi acci simmade
hono ɓeeɗo yimɓe bamako ɗo fayottole kedde leydi amen ndi malinkoɓe hewɓe kañum en ka holisi wiide ana yiya oɗo tiɗɗal kañum en du keɗoɗen mi yoga e maɓe jewɓeɓe seeɗade
mi ñamata tew mbewa so mi ñami pomme de terre ina tampina kam min ko toɓo nefanmi miɗa wonde maɓɓa bongo mi suusa henndu ventilo miɗa ɗisla min gila ko mi suka kosam nagge ina ñawna kam sa aji ko kosam mbewa ha reedu am ne doga
kanko professeur Abdoul Aziz Jakite o holiti wiide oɗo ñaw sifa muɗum ana heewi nde wi oɗo cawrowo janguinowo jande bangal sawrude sukaɓe nde suudu janguirdu dow dow to docteur en janguinte holiti wiide oɗo ñaw wonto ana yetto e neɗɗo ana wawi latade sababu jaati o yalta e hakkille
yusufaji ñawuji guurɗi bangal fofango bangal ñamɗuji e ɓili ɗi ɗum membol kulintereji ma ɗum nguru e misalu ɗi wawi latade ñamdi ana woodi nusifaji kuteji ɓili ɗi e ɓambol poɗɗa ɗi mande muɗum ne yowi e dow alhaali ñawuji ɗi so neɗɗo ana nefofa yetto nokku ɗum wawi latade sababu tiɗalamoka bangal cennal fay moɗɗugol
oɗo andanɗo sanne ñaw sukaɓe kañen hono sawrirte holiti wiide adadu yimɓelle ɓe sifa oɗo ñaw woni mu'emle leydi amen ndi ka andaka ga holiti wiide tiɗɗal bangal fofango woni ko ardi eɗe sifaji oɗo ñaw
jateji dow inde leydi ndi kay ngala ka noon so gonga haale kabaru muɗum natiɗi sato ñawɓe mbawɓe yidude e dotoro hewɓe holitam wiide durma cattuɗo ɓuuri hewde sembe dina ñawuji fofa go heddiɗi ɗi tagal muɗum ne wi hen durma mo yawi nanggude sukaɓe
docteur Oumar Diallo yo cawro sukaɓe o holiti wiide sawrugol oɗo ñaw wamɗati ɗiɓe jokkata le muɗum ɗi goto e muɗum woni ɓuytude ko calɗi neɗɗo nefata sanne na du ko jaɓata ñanduji yogaji
ɗiɗo sifa ñawuji ɗina andite ɗi mbawi ɗum sakkede tagal muɗum ne woodi kabaru ɗiɗo bo jowiɗo dow alkadara ɗiɗo sifaji ley ñamduji ɓiliri ɗum e nguru yalla andude fahoto tergal jomum wawi dinɗuɗe ɗiɗo sifaji nefugol ko ɓuuri hewde noon kabaru ñaw o honcetta hoore
dunke andanɓe kabaruji ɓiliɗe cellal ka an narda jamarde immoyotto cuuɗi dogotoroji ɗi fa anda sifa ñaw ko woni e muɗum woɗɗito no wawiri ɗu fuu hunde fuu ko wawi latade sababu ittude ɗu e hoore muɗum ɓe jokkine haala ɗu wiide yalla oɗo ñaw ana heɓa sawrede fa gasa yimɓelle ɓe woni mu'en ana hani ko haltana docteur en so tawi won cawɓe sifaji yogaji oɗo ñaw li galleji mu'en